Blog Talk Radio.
Bavandimwe turi kumwe kuri radio iteme ndagira ngo mbakire kandi mbifurize imigisha y'Imana uyu mwanya dufataniriza hamwe gushima Imana kuba yongeye kuduhuriza hamwe kuri radio iteme kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ubu kandi nejejwe cyane no kwakira umuvandimwe kandi umukozi w'Imana Madame Leah Karegeya. Tugiye kumuha umwanya kugira ngo atugezeho ijambo Imana yamuhaye kugira ngo atugezeho. Madame Leah Karegeya, ndakwakiriye kandi ndagushuhuje. Imana ibane nawe mu gihe utugezaho ijambo Imana yaguhaye kugira ngo utugezeho.
Murakoze cyane Pastor Zanwe, nanjye ndagushuhuje kandi shuhuje n'abakunzi ba Radio Seme, ubwo ndabwira kandi n'abatumva bose, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi hirya no hino batumva n'abazatumva, ndabashuhuje mbese kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ndifuriza n'uyu munsi udasanzwe, iki cyumweru n'icyumweru cya mashami, kera twakitaga amashami, ni igihe twibuka urugendo rwa Yesu rwa nyuma asubira mu ijuru, byanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana 10:13, mbese mu butumwa bwose ari Yohana, ari Mariko, ari na Matayo, hose ubwo butumwa buri mwe batwibutsa yuko Yesu ajya uko yari yarahanuwe ko azaza agendera ku ndogobe mu gihe cy'amashami. Abanyagatulika kenshi bajyaga twajyaga tujya mu misatsi dufite palm tree, n'igihe ngo Yesu aje ku ndogobe azitiraho icyo gihe n'abayuda bakiye imikindo bashyira mu nzira n'imyenda bariyambura ngo abantu baranezerwa cyane, bidrowing a picture ya celebration idasanzwe kuko bari baje ko baje gutabarwa n'umwami. Nabo bari barakandamijwe nk'uko dukandamijwe, bari oppressed. So ngo baramubonye bararirimba ngo baragira baravuga ngo umwami arazi, baravuga ngo hozana hozana hozana, kandi ngo bivuze ngo save us, rescue us, ndetse ngo dukize. Ndibaza ko natwe turi mu gihe cyo kubwira Imana buri munsi ngo Mana dukize, Mana dukize. Abantu baraduhemukiye, ibintu byarahindutse cyane ku buryo umunyarwanda wese ahari nibaza ko abavuga ati afite intimba cyangwa afite akaba baravuga ati Mana dukize. Twese rero nyine muntu wese ndumva sinzi icyucamo muri iyi minsi, nanjye mfite ibyanjye bicamo ariko ndumva twese twakifuje guhamagara Yesu uyu munsi, natwe tukavuga ngo Mana dutabare, dutabare, dutabare. Ejo nagira ubuntu bwo kuza muri memorial ya Sinapolo Rwigara, umunsi wabaye umunsi nubwo haba harimo kubabara, haba ariko wabaye umunsi w'ibyishimo, aho twumva ubuhamya bwiza buvuga imirimo myiza. Ijambo ry'Imana yatubwira mu byahishuwe yuko mu ijuru hari ibitabo bibiri, igitabo cyandikwamo nyine abantu bakirinzwe bandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ariko hakaba n'igitabo kindi cy'imirimo myiza ariyo Imana izapimye aho iha abantu ingororano zabo. Ni byiza cyane rero kumva ko twibutswa yuko tugomba kugira imirimo myiza, ariko cyane cyane ko duhamagara Yesu tugahabwa agakiza, ariko tubonera mu bugingo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ni muri Yesu tubonera mu bugingo, ni muri Yesu tuboneramo komorwa ibikomere. Ndishimye rero uyu munsi ko nje kubana namwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndumva ijambo mfite nifuje ko tuganira, ndumva umuko ijambo navuze ngo kwizera nk'ingabo ziteye ishyaka. Uko umunyarwanda numva akeneye kwizera Imana, nicyo kintu cyonyine gishobora kudufasha kugira ngo twihanganire ibigeragezo ducamo, ducishwamo n'abantu bakabaye aribo baturengera, aribo batugirira neza, ariko kubona tugirirwa nabi nta kindi dukeneye n'Imana, kuko Imana iraduhura kandi abizera irabasindishiriza. Nta kindi reka rero ubwo rero mbanze senge nk'uko bisanzwe tubanze dusenge kugira ngo umwuka wera abe ari uyobora n'ibyo ndi buvuge bigirire akamaro, uri bubyumve n'uzabyumva, kandi nanjye byongere kunkomeza mu kwegera Imana kurushaho, kuko nibaza ko twese turi mu gihe cyo kwegera Imana bidasanzwe. Nta gihe Imana idakangurira abantu, ibahe woningi twarabibonye igihe cya Sodoma. Imana yabwiye Abrahamu ati ntabwo nakora ikintu kibi ntagize umuntu wanjye mbwira cyangwa se ukuntu ntanga woningi. igihe cyose imana n'ubu ngubu kandi turabwirwa buri munsi ngo twihane twihane ubuhanuzi ni bwinshi ugiye ku ma YouTube ariko abanyarwanda ntibumva kandi ariko byose nyine bizabishobozwa no guhumuka kuko abizera nibo bahumuka imana rero itugirire neza ntarondo bwereka mbana nsenga imana hanyuma tuze gusenga ijambo uwiteka mana tuje imbere yawe nta kindi kikuzanye no kuza gushaka ubwiza bwawe bariya bayuda bose baranezerewe bakubonye bari bazi ngo ukunze kubakiza leta yari bamereye nabi y'abaroma ariko wari uze gukora ibirenze kubabohora mu bari babafashe nabi wari uje kugira ngo ubahe eternal life cyangwa ubugingo buhoraho icyaha ngo umunyarwanda wese mana abanza asaba iby'ubugingo kurusha no gusaba iby'isi byo kujyamo umunsi umwe bikaba birashize ndasingize rero muri aka kanya mana ngo utugenderere kuri iyi radiyo kandi mana ndahesha umugisha n'abanye iyi radiyo mana baduhe umwanya kugira ngo dushyiremo ijambo ryawe kuko nabo ubwo bariyandikisha mu mirimo myiza mana kandi natwe abavuga ijambo ryawe abahabwa uruhu natwe tubaza neza yuko mana ntabwo dushidikanya ko wandika mu gitabo cyawe ko ari igikorwa cyiza uburyo tugendereye imana no kugira ngo abantu bamenye ubwiza bwawe bamenye ubuhanga bwawe bamenye ubuhangange bwawe bamenye ko ari wowe ushobora byose kandi inzozi ya byose ari nayo mpamvu yise ndiho kuko uzahoraho kuko ingoma yawe ntabwo iyo izashira uri imana idafite manda nk'izi izo ku isi tubona uri imana idahinduka nk'uko wabikira n'ikikiri cyane ngo niko uzahora mana ndasingize rero mana kugira ngo ijambo tugiye kumva rikurikiriseho riyoborwe n'umwuka wawe kandi mana uzibura amatwi yacu n'abazaryumva nabo rizabagirira akamaro kuko mana ijambo ryera kugira ngo nta jambo ryawe rimane kiri gusa ngo ndetse nk'uko imvura rimane kukagwa ku butaka bugatoha bakera n'imyaka itera ngo niko n'ijambo ryawe rimeze turakwinjiza rero ngo rize ziri mu maraka kanya mpesheje umugisha umukozi wawe ndwanye turi kumwe ngo mana twese utugendereye tubonye umumaro muri mu gihe uduhaye nk'iki cyiza tugikoreshe neza ku bw'ubuntu bwawe urakoze rero mana twumvise kimwe mu cyubahiro ari gushubiza byose gusenga no kwizera bya yesu kristo umwami wacu
amen amen
haleluya haleluya ndifuza rero gusoma ijambo riri mu baheburayo 11 tuze ku murongo wa mbere tugere ku wa 13 turasomera Hebrews 11 verse 1 to 13
reka tuhasome igice cya 11 mu murongo wa mbere kugeza uwa gatatu kugeza wa 13 kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri icyatumye aba kera bahamwa neza n'uko bari bagufite kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'imana nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara kwizera niko kwatumye Abeli aho imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi ubwo imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye kwizera niko kwatumye Henoki mu ijuru ngo adapfa kandi ntiyaboneka kuko imana yamwimuye kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje imana ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko uwegera imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka kwizera niko kwatumye Nowa atinya imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye niyo yacishije iteka ry'abari mu isi aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa nuko agenda atazi yajya kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe akaba nk'umushyitsi muri cyo akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe kandi uwo yari ameze nk'intumbi akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja kutabarika. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi.
Amen, amen. Nubwo twaba turekeye aho ngaho, iri jambo ryo kwizera ni ijambo ricyarenginga abantu benshi, cyangwa ni ikintu gicyarenginga abantu benshi, kuko Imana icyo yifuza ko twizera ibintu bidafatika bitaboneka bitanakwira mu bwonko bwacu, kuko twebwe nk'abantu dukunda ibintu bifatika, dukunda ibintu tubona dufatisha n'intoki. Abongereza nibwo bavuga ngo Abanyafurika ngo their eyes are in their hands, iyo udafashe ikintu ngo ucyumve wumva utanyuzwe. Ariko ahangaha turabwirwa yuko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi nta n'agacu. Eliya ngo niwe wasabye agacu aza kubona agacu k'imvura, ariko nawe kwizera imvura isa kuboneka. Iki gice cya 11 nyine kigenda kitubwira abantu bizeye, mbese ni nk'intwari, ni intwari za Bibiliya zandikiwe kugira ngo tuzazirebereho tubona ibyo zakoze, kugira ngo natwe bidufashe mu kwizera ko Imana koko ihari, n'ibyo tutabona n'ibyo tutumva ko bishoboka. Inaha muri bihugu tubamo bagira ibyo bita World of Fame cyangwa House of Fame. Ndibuka mba muri Tennessee nigeze kujyayo, ahantu haba handitse abantu bakoze ibintu bikomeye, ari abaseritizi bakomeye, ari iki mbese bagenda. Ndibaza ko no mu masiteti yandi baba bafite ayo mazanimo ibintu, abantu bakoze ibintu by'ibitangaza, n'aba baperezida iyo barangije za manda zabo bakora libraries. Buriya ba Obama bose baba bafite libraries muri site aho baba baravukiye, ukajya ukareba ibyo bakoze. Na Bibiliya rero nyine ifite this chapter yo mu Baheburayo itwereka intwari za Bibiliya, arizo zirimo ba Aburahamu na ba Nowa, nabo bose bagiye batubwira nkaye n'ukuntu yagiye mu ijuru adapfuye. Abo ni abantu nyine bizeye Imana. Kwizera rero bidusaba iki? Icyo kwizera bidusaba, icya mbere ni ukumenya Imana. Kuko ndibaza ko ari muri Daniyeli igice cya 4 umurongo, reka ndebe, avuga ngo abizera
Daniyeli igice cya 4 umurongo wa kangahe?
But they will be strong and wise. And the Sadukomeze ariko abizera barangwa bidufasha kwizera. Cya mbere bamenya Imana yabo. Iyo uzi Imana yawe umenya neza udashidikanya yuko ibyo urimo byose ibizi. Ikindi umenya ko Imana ikureba aho uri hose. Izi Imana ikureba, ntabwo watinyuka kwiba, ntabwo watinyuka kwica, ntabwo watinyuka gusambana, kuko uba wumva ko ijisho ry'Imana rikuriho.
Amen.
Ikindi barumvira. Turaza kugira cyane ndaza kwifatanya kuri Nowa. Noa sore ya Noa yoranye sayinga cyane kuko yari mu gihe nta kintu cyose cyari ntambura yera kaguye ariko yumvira Imana gisomye muri Genesis 5 umurongo waho wa cyenda Genesis gatanda kumurongo wa cyenda wenda kugera kuwa gatatu
umurongo wa cyenda uru ni rwo rubyaro rwa Noa. Noa yari umukiranutsi yatunganaga rwose mu gihe cya Noa yagenderanaga n'Imana kandi yabyaye abahungu batatu Shemu na Hamu na Yafeti kandi si yari yononekaye mu maso y'Imana yuzuye urugomo. Imana ireba isi ibona yuko yononekaye kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Imana ibwira Noa Imana ibwira Noa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa Goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya: uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 300-500, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. Kandi uzace mu idirishya rizaba irya mukono umwe, nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo. Uzayishyiriremo amazu iyo hasi n'iya kabiri yo hejuru yayo n'iya gatatu. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, biri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjire muri iyo nkuge bibiri bibiri, uzinjize muri iyo nkuge bibiri bibiri ngo ubirokorane nawe, bizabe ikigabo n'ikigore mu nyoni no mu moko yabyo ari no mu matungo nk'uko amoko yabyo ari no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari. Bibiri by'amoko yose bizaze ahuri kugira ngo birokore, kandi uzinjirane mu biribwa byose, uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizaba ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Noa agenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ari ko abikora.
Haleluya, nubwo twabatumitse mu ngabo.
Amen.
Noa navuze nyine ndimo kuvuga abazi Imana yabo ngo bazakora iby'ubutwari kandi bazagororerwa. Noa twabwiwe ngo yarakiranukaga yagendanaga n'Imana kandi yariho mu gihe abantu bari baragomye Imana yarabarakariye. Imana rero ijisho ry'Imana ryabonye Noa ko akiranutse, iba ari uhitamo kugira ngo yubake inkuge. Imana ifite ubushobozi, yari ishoboye no kuba yazana inkuge yuzuye ikayimuha ikamubwira ikijya ahantu ku ruhande n'abana bawe n'iki ubyihorere. Ariko isitori ya Noa itwigisha urukundo rw'Imana. Nubwo abantu tuyinanira, nubwo tubyita iriyaranja igashaka igatanga woningu kugira ngo abantu bihane, ijambo riratubwira ngo Noa yubaka iyo nkuge yabwiraga abantu ati umwuzure ugiye kuza, bitwereka kwizera kwa Noa ko ntiyarigeze abona imvura na rimwe. Ariko Imana yamubwiye ngo azaza umwuzure, ariko akavuga Imana yabivuze ubwo nibyo reka mbwire abantu, ariko yabwira abantu bakanga kumva. N'uyu munsi turabwirwa buri munsi ngo hagiye kuzaba ibintu bibi nitwihane. Ubutumwa buri uyu munsi muri iki gihe no kubwira abantu kwihana, ariko abantu ntibumve. Noa yubatse iriya nkuge, baravuga ngo yubatse ngira ngo iminsi ngira ngo urabindi ushatse niza imyaka 120 yamaze imyaka ingahe ayubaka kandi yayimaze mu mwaka aho umwuzure. Iyo patience yose nta handi yaturuka utizera Imana, utizera iyo akubwiye ngo ukore ikintu
ikindi tubona nuko Imana iguha imisiyo iguha nibyo ukeneye byose kugira ngo ukoreshe tubona Imana imyitsi twafite ngo uko wabisomyera mu mwitsi twafite nga basi mubwira ngo uzazana ibintu bingana gutya urugero uburebure n'ubu ubugari n'ububi yamuhaye instructions zose noneho ukareba ikindi uwizera agira obedience icyo Imana yamubwiraga noho nicyo yakoraga Imana ikitubwira natwe nk'abantu bayo ni uko tugira iyo obedience y'iki ntabwo ari uko Imana itavuga hari ibiri obvious tuzi amategeko y'Imana yewe navuye mu idini y'abanyagaturika twajyaga twibuka tugisimu nzi amategeko y'Imana ngo uzajye wubaha Imana yonyine ntuzarahe izina ry'Imana mu bisa cyangwa mu binyoma ujye wubaha ababyeyi bawe ntuzice ntuzazuma byose amategeko ya Mose nk'uko yayazana twese abantu bose bagomba kuba uwaciye mu idini yari yose wenda tuvuge tukiri mu madini buri muntu wese ayo mategeko arayazi uwumvira Imana rero wamenye Imana ye azi iby'Imana imubuze kandi noneho twebwe turi mu gihe cy'ubuntu kuva Yesu aje akaba yarapfuye ku musaraba kugira ngo dukire ibyaha dufite n'ubwo buntu ugira subconscious yawe iyo wakoze icyaha uracyumva ko wagikoze ariko noneho ubwira umunyabyaha Imana Jesus aravuga ngo ahora ahagaze ku rugi ukomanga ngo azi icyo dusabwa ni ukwihana gusa aho twihaniye hose Imana iratwakira ndumva ari wowe wigeze kuvuga ijambo ryiza nyir'ubwo uti nta cyaha utari abantu bantera amacumu ngo mvuze ngo iriya leta yababarirwa ariko Imana nta gihe itababarira ndetse ko njyewe hari ubwo mbona ejo bundi ngira ngo n'ejo narabivuze ntabwo mbona njyewe hariho abantu baba bararinze nyine barabaye abakozi ba satani nabo bari mu bwami bwabo badashobora kwigarura ariko wa mugani nk'uko mbivuga Imana nta gihe ibidateze amaboko ngo tuyisabe imbabazi dusubirane ariko abazi Imana yabo bizera nibo turi uyu munsi uzi Imana ye arobinga ikindi avugana n'Imana kuvugana n'Imana gute kuvugana n'Imana mu gusenga arasenga you plan wisely mbese you plan purposely hanyuma ukagira prayer ugasenga hanyuma ukaba na positive ukabuza indi Imana usenga irabyumva ibyo usengera ikindi ugahozaho kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo dusenge and seasonally tujye duhozaho kandi dushime nicyo rero dusabwa abazi Imana yabo rero hari ibyo bintu uko ari bine barabikora barasenga bakavugana n'Imana yabo bakagira umwanya wo gusenga and they act on their faith bakanakora ntabwo uzicara Imana ibishaka ni waba yaricaye kuko yari yamuzi kuko ari umukiranutsi nta kosa afite iba yaramuzaniye iyo nkuge agashyiramo abantu na kwa kundi ko yamutekereje ariko Imana iratwimbaye iti ngo dukorane nayo nta gihe Imana idakoresha abantu muri misiyo yayo kugira ngo itugirire neza cyangwa ikure neza ubwoko bwayo n'ibihugu byacu ariko tugomba kuyumvira tugomba no kuyizera kuko ijambo ryayo riratubwira nanone ndumva ari Hebrews 6 hatubwiye ngo kandi utizeye ntabwo azashimisha Imana kugira ngo ushimishe Imana ni ukuvuga yuko ugomba gupurantinga kwizera muri bo ukamenya ko hari Imana yaremye isi n'ijuru it is a fact Imana niba wemera ko so na nyoko bakubyaye utari uhari bagukonsivinga then you have to know iyi si ntiyiremye hari wayiremye hari uri hejuru ya byose kandi nyine turabisoma byose mu ijambo ry'Imana ikindi wizera nanone Imana asoma ijambo ry'Imana rero turabwirwa nanone mu Baroma I think 10 ngo faith comes by hearing to kwizera kwacu kuzanwa no kumva ntabwo ari ukumva CNN ntabwo ari ukumva BBC ntabwo ari ukumva radiyo iteme n'aya maradiyo yirirwaho ni ukumva ijambo ry'Imana ryo bizana kwizera
amen
ikindi experts baravuga ngo umuntu umunsi yumva amagambo ari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 30 wakwibaza ngo every day wisuzumye percentage y'amagambo y'Imana wumva nangahe kuko turi no mu bihe bikomeye aho tuba turi muri WhatsApp bakaboherereza ikintu waba uvuye ku kindi hakaza ikindi ubundi nturangiza ejo sibona bwanaga ati hari ubwo utarangiza ikintu bakaba bagiye ku kindi amakuru y'abanyu menshi ku buryo nibaza ko twasakopekinze Imana ntabwo tuyiha umwanya Imana itugirire neza kugira ngo tugire umwanya w'Imana nibura wiwaborowetinge de ubuti ariko uyu munsi pasentege numvise mu bintu ndo numvise umunsi wose ikintu cy'Imana numvise ni kandi ijambo ry'Imana ririho no kuri izo WhatsApp chate wazibona no kuri televiziyo 24/7 haba hari umuntu w'umuvugabutumwa dufite ijambo ry'Imana nk'uko rivuga ngo rizagera ku isi hose ntabwo utabona ijambo ry'Imana we have the Bible on our phones now so ntabwo wakwifashisha ngo wabuze uko wumva Imana ushobora noneho kuyimenya kuko nyine ntumenya Imana uzagenda usubya bintu bine maze kuvuga uzayumvira uzayisenga ikuvugishe uzaceceka uzi uratenti ushaka kumva ijwi ryayo uzayoborwa nayo kandi noneho uzafashwa mu kwizera kugira ngo ushobore kujyana nayo nk'uko Nowa yajyanye nayo
amen
Nowa nibaza yuko yagize ibibazo kuko icyo gihe nyine ntabwo byumvikanaga ngira ngo n'uwo yabwiraga yaravuga turi ikigo uri mu biki ntabwo ushobora kuba kubaka inkugera imyaka ingahe abantu bagucaho babona ukora ikintu batazi ibyo urimo bakwita umusazi I think ku bintu by'Imana rimwe na rimwe we have to stand out alone kuko hari igihe dutukwa nguriya ngo nguriya nta bindi najya njya mu musingi bakagusuzugura ariko ibyo bikwiye kudushimisha kuko na Pawulo yaravuze ibyo bikwiye kudushimisha bikanaduha n'umwete kuko iyo bagusukira Imana nibaza ko ari ryo shimo ukwiye kugira Pawulo niwe wavuze ngo ngewe ngo sinkiriho ni Kristo ndimo ibyo byari ibyo nisaga agaciro ibyo nahaga agaciro byambereye igihombo yabibonaga nk'amasa kwizera rero nyine ni ikintu gikomeye ku mukristu cyangwa ku muntu uri mu rugendo rwo gushaka Imana kuko without it ntabwo nyine twashimisha Imana kuba ngo tuba numva ari muri make niba nahitiza kuhasoma havuga ngo kwizera ngo ni nka wa wundi w'ubatizo ku rutare utanyeganyega na zaburi ijana na makumyabiri na gatanu irakubwira ngo those who trust in the Lord are like Mount Zion, it doesn't say. Kwizera Imana rero biduha gukomera mu bibazo kuko indirimbo twatangiranye yavuze ngo tuzageza igihe ngo ku isi nyine ejo ubabaye ejo bundi uzize ejo bundi uburira ejo bundi iteka ariko ibyo byose iyo wizera Imana ntabwo ubura kubabara ariko ugira n'ibigukomeza ugira ibigukomeza ugiye wa mukristu none tuzaze navuze ko ejo nari muri na Mariya ugira ukanditse aderini ambera kiro kubera ko namubonye akomeye mu Mana namubonye afite bibiliya nk'ijambo ry'Imana niyo rivuga ngo rikize esori niyo ntwaro cyangwa se niyo ntwaro twitwaza kugira ngo dukomere ibyo turimo kandi ntabwo ari ukuvuga ko atarababaye ariko ni hahandi uvuga uti ndababaye ariko hari ikinkingiye you are in a strong tower ntakikunyeganyeza uragwa ariko urabyuka atirisi urabyuka urababara ariko nk'uko ibyo ngibyo kugira ngo ubigire ibyo bintu kugira ngo ubigire nuko ufite kwizera nuko ufite wegamye ku Mana waramenye ya Mana ndacyavuga wa muntu wamenye Imana they know their God ndaza gushaka ijambo riri muri Daniyeli ko ryaramfasha cyane Daniyeli ko
abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyo basezeranyijwe ahubwo baziroraga biri kure cyane bakabyishimira. Urumva kuba wizera ukareba ibintu biri kure cyane ariko ukabyishimira utarabibona, ni ikintu ubundi kitoroshye kuruta umuntu uzi Imana ye. Kwishimira ikintu kitaraza ugitegereje ariko utanakibona n'amaso yawe. Ariko baratubwira ngo abo bose batunganije abana ko batabonye amasezerano yayo, ariko kubera ko bari bayitegereje bakabyishimira,
amen, bakavuga ko ari
abashyitsi. Ko ari abashyitsi n'abimukira, abizeye Imana bazi ko ari abashyitsi n'abimukira. Ubu uzi ko uri umushyitsi ejo uzagenda, ntabwo rero ukizera Imana tumenye neza dushobora gusobanukirwa yuko hano muri iyi si turi abimukira tugenda ino tayimu, ntabwo tubyibuka tubyibagirwa cyane. Ntabwo wagirira umuntu nabi, ntabwo wakwicana, kandi izina y'ukwezi uzapfa ukagenda. Ariko ubona ukuntu ibintu bimeze, ukuntu abantu cyane cyane abanyarwanda ukuntu bicana, ukuntu abantu bagambirirana, cyane cyane abantu hari n'abifashisha ko bazi Imana bakagambanira bagenzi babo. Ariko umenye neza, usobanukiwe neza uti hano kuri iyi si ndi umwimukira, nta mpamvu wakwiteranya n'umuntu, nta mpamvu wagirira nabi mugenzi wawe, ahubwo wakwifuza bamwifuriza icyiza kukifuriza. Kandi niko n'izindi jambo ry'Imana ridukubwira kugira ngo dukunde mugenzi wacu nk'uko twikunda. Icyo wiyifuriza bakugira, ineza ushaka kugirirwa nawe ukwiye kuyigirira undi. Ibyo rero ntabwo twabyishoboza, nkunda Pawulo n'uvuga ngo ishoboza byose na Kristo nk'imbaraga. Kuko namenye kubaho mu bice no mu bwinshi ngo ariko byose nshoborwa na Yesu kigira imbaraga. Ngo narwanya intambara nziza, icyaduha kurwanya intambara nziza, intambara nziza yo kujya mu gakiza, tukamenya yuko umuntu ari nkundi. Abanyarwanda bamenye ko umuntu ari nkundi, ntabwo hajya haza ibisiko nk'ubu. Uyu munsi tugiye twumva ngo hari abavantara, hari abazabigana, ngo hari abiganye, hari abatariganye. Ibintu byo ubona yuko Imana irimo kutubona inanga kwihana, ariko tukaba twaranze kwihana. Kandi Imana niyo yifuza yuko tuyimenye, kuko iyo wayimenye hari byinshi wigutsinda. Ijambo ry'Imana riduha wisdom, riduha ubwenge, butari ubwenge bw'isi ariko ubwenge butuma umenya kubaho, umenya n'agaciro k'undi mu buryo agomba nawe kubaho. Imana rero imana idufashe cyane, kuko dukurikije aya magambo twumvise, twumvise Aburahamu ukuntu yizeye Imana. Aburahamu yavuye iwabo ataziyana, uribaza gufata inzira akakubwira ngo genda, utaziyiga ariko kubera kwizera Imana ukagenda. Kandi nawe yari umunyantege nke nkatwe. Aburahamu yarabeshye ngo Sara si umugore we, yagiye mu mateka yo muri Genesis 12 akigira ukuntu yagiye, yagira akagira ubwoba ataza kwibutsa akabeshya. We all have those weaknesses, ariko iyo uri kumwe n'Imana kandi Imana imenya imitima yacu, ibizi impamvu wakoze n'ibyo byose ariko uyigarukiye irakubera. Twabonye ukuntu Imana yatabaye Aburahamu, yamaze kubeshyera umugore we, Imana igateza n'abo yamuhaye ngo atamukora. Those are the miracles of those who believe and those who abo bumvira Imana. Aburahamu nawe azi wa Imana yaramubwiye ngo agende wenyine akora amakosa ajyana n'undi, kuko yagize ibibazo kubera Rusi nyuma yaho. Ariko Imana twari imufite isezerano ikomeza kujyana nawe, abizera Imana rero ijyana nawe. Iyo igeze kuri Joseph muri Genesis hariya mu 37 hakwereka Joseph ukuntu yizeraga Imana kandi ukuntu Imana yamugenzeho, bene nyina bakamwanga nk'uko bene wacu natwe batwanze bariya b'ikigali, ukuntu twabanye nabo, twari inshuti, twari abavandimwe, baratwanga, baraduha bakosera, baratwirukana. Yozefu bene nyina baramwanze, baramwirukana, ndetse aramukunda. Umwana wabyaye ahita abimfubye nyina arapfa, Isara akagira icyo gikundiro akamukunda nk'umwana.
ariko bene nyina baramwanga bene kandi yari yavukiye mu muryango w'abagore benshi urumva ukuntu bamugurishije ariko imana ikamugendaho mukuru umwe akamurwana atahugureka tumugurishe amaraso yatatubarwaho n'aho ageze ariko akagira igikundiro cy'imana yari yamuhaye hari abantu bigirirana igikundiro nubwo wabanga ariko imana yabo ntibazuka ariko tubona ukuntu imana yagiye imutabara yozefu naho agiriye kwa Potifari umugore akamubekera agafungwa akavuga ati siniyanduza icyampa umunyarwanda akamenya atireka niyo tuyanduza wenda imana yapfuye imana idufashe cyane numvaga twasoma nashatse kuvuga amateka ye n'uwa nyina kuko yewe yankozeho cyane ukuntu n'uwa yakoze ibintu ari wenyine stand out ukavuga uti nubwo bagutuka nubwo bagutunga urutoki ugahagarara wenyine kandi imana ikaguhagarara ikagutunga ikintu kwizera bituvura ubwoba duhora tuvuga ubwoba bw'abanyarwanda niyo mpamvu mvuga ngo Adeline abahiro wanjye kuko ntabwo waba uri hariya ngo uvuge ko urari kwivuga ukuri ubu unariwe de kukugira kuzi kuri uzi neza ababaye nk'aba bandi twavuze ngo nubwo batabonye amasezerano yabo barebaga ibiri imbere ibyo bazabona byiza hari n'igihe waba utageze ku hari benshi bapfiriye kiriya gihugu ngo kibe cyiza ariko bakaba barapfuye na Rwigema twamuvuga nka Hirwa ntabwo yabonye ibyiza yifurizaga abanyarwanda ariko nibaza ko Imana yabonye intesheni ze kandi we yareba ibyiza bizaba nk'aba ngaba dusomye hano muri mu Baheburayo 13 ngo bavuga ko bavugaga batyo ngo bakumbuye ibyo hagisomeye ari kandi ishaka kubivugisa neza ngo abo bose bapfuye basizera batarabona ibyo yasezeranije ahubwo
babiroraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo amen iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza niyo yo mu ijuru nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu
urumva abantu b'Imana yishimira kuba Imana yabo abo bantu sego abagiranye n'iki icyampa ngo twifuze gukiranuka twifuze itanite kuruta no kwifuza iki gihugu dushaka kujyamo kirimo umwanda tukabanza tugakizwa tukabanza tukegera Imana noneho tukazajya no mu gihugu kukingenga ibyaha ariko tuzi ko hari n'ahandi heza tuzajya umunyarwanda uzanyumva ejo cyangwa ejo bundi icyamuha ngo yifuze gakondo y'ijuru kurusha gakondo y'iwabo kuko umaze kumenya neza ko uhagaze neza mu Mana n'iriya gakondo uzayibona kuko ijambo ry'Imana muri Isaiah 59 umurongo wa mbere avuga ngo kuko kw'Imana sikugufi ngo twananiwe kutugira ngo ahubwo ibyaha byacu kuko abanyarwanda babaye abicanyi kuko abanyarwanda babaye abagambanyi kuko n'abibutsa abakozi b'Imana babaye abagambanyi kuko umuntu atakigera umuvandimwe ejo mwene data Adeline yaravuze ati sinzi ko igihugu kizongera kuba nka kera tuganira kera umwana yita umubyeyi wundi umubyeyi we kera abantu bagitiza abanyabana ngo babaraze mu mago kera abantu babana neza niko twabayeho kera ati ibyo bintu sinzi ko bizagaruka sinzi ko abantu bavutse nk'uko twavutse ibyo bibazo byose dufite abantu bifuje gakondo y'ijuru uyu munsi ukavuga uti nubwo ndi kuri iyi si ejo nzapfa kuko tumaze kubona abantu benshi bapfa baciye muri genocide nta munyarwanda udafite igikomere twarabibonye ariko kubona abantu n'ubu bashaka kwica abandi kandi bazi agahinda baciyemo ni ibintu biba bibabaje cyane ariko cyaduha ngo tube nk'aba twifuze gakondo y'ijuru noneho dushaka imana noneho dushaka agakiza tube ba abantu navuze abamenye imana yabo abayumvira abayihamagara abayisenga icyo gihe imana ntabwo izananirwa kudutabara ariko imana nibaza gutsinda turasenga tukavuga ngo imana yanze kudusubiza tukavuga ngo iki imana yasubiza ute abantu bose barabaye abicanyi harabaye agatsiko karema bicanyi neza ugahora uteka uhura n'umuntu n'ugutelefoniye n'utakuzi ugatangira utarazifumberaje kunyicaje kundoga imana ibidufashe cyane icyo nifuriza abanyarwanda bazanyumva n'abanyumva nibashake gakondo y'ijuru nibabanze bashake imana nibabanze bihane kandi kuko batabwiwe abahanuzi baravuga buri munsi ko hazaba n'ibindi bintu bibi birenze na genocide twabaye kandi bitewe n'iki no kutumva imana no kwimika amaraso bagira ngo duseme nanone iryo jambo ryo muri Isaya 59 umurongo wa mbere kugera ku wa kane reka tuhasome kugira ngo utwumva wese ndamwifuriza kugira ngo ashake imana ari wa wundi wamenye imana
dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubima amaso ikanga no kubumva erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa akanwa kanyu kavuga ibinyoma n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe ntawe uregera gukiranuka kandi ntawubura n'iby'ukuri ahubwo biringira ibitagira umumaro bakavuga ibinyoma basama inda z'igomwa bakabyara gukiranirwa
ibyo bintu byose bivuzweho ngaho hari ikintu na kimwe wumva cyo kidakorerwa hari hantu kidakorerwa n'abanyarwanda muri iyi minsi nako mu myaka ingahe tumaze ntabwo rero imana abantu bitodomba buri munsi ngo imana yadutabara ntabwo imana ijya dutabara tudakiranutse tudakundanye tutabanye tutunyuranyije ntabwo imana izaza ngo idutabare tuzakomeza kuzazana n'abandi bazi nabo badukandamize bazi nabo batugirire nabi umunyarwanda akazi twumva ntabwo imana inaniwe kutwumva ntabwo imana yatuye amatwi imana yacu n'imana y'imbabazi imana yacu irakiranuka irera ni nayo mpamvu itureka tukagira kuride niyo gukora ibyo byose kuko idushakaho igihe cyo kugira ngo duhindukire
amen
imana itanga iduha igihe yaduhaye kuride yo gucuzunga ikibi n'ikibi iduha n'umwanya itanga n'umwanya uhagije kugira ngo twihane ariko tukayimenya twabibonye Nowa imana yagezeho yubaka inkuge kugira ngo abantu bongere bumve abajyaga kumva icyo gihe bajyaga guhonga ariko nabo banze kumva n'ubu rero turabwirwa nimwebwe mubwirwe uyu munsi ngo nimwihane murebe gakondo y'ijuru tugiye ahangaha mu ntwari z'abizera kuko kwizera bitera ubutwari ubwoba tuvuga ubwoba bwiza n'ubwoba bwo kwanga icyaha n'ubwoba bwo kwanga gucumura kuri mugenzi wawe n'ubwoba bwo kwanga kwica umuntu waremwe mu isi n'imana kandi uzi nawe kuva amaraso ntayaba ubwo nibwo bwoba buzima nibwo butwari ni ubwoba bw'ubutwari imana rero idufashe cyane imana kandi twumva basire nasaza ngo dusome mu Befeso 6
Abefeso Ephesians 6:13 umurongo wa kangahe
umurongo wa 13 kugera kuwa 18
avuga ati nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza mukwesa inkweto nizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo niko kuzabashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro mwakira agakiza kabingofero mwakire n'inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana mushengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwiringa no kwinginga kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira bera bose kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nciza amanga uko mbumbuye akanwa kugira ngo menyeshe abantu ubwira ubwo ubutumwa bwiza Yes.
And Murari, umukandara ukuri ukuri mu banyarwanda kwarafunze ibi ntago ari ibintu nkimba ibi ni ibintu nkimba buri munsi bajya bate bakabikira umuntu akaba yapfa barica umuntu bagashaka kumusura ibanga kumuvugira ibitari byo niyo mpamvu nashimye Imana ejo nyine wumva ubuhamya uzi ko bica umuntu barangiza bagashaka no kwangiza izina ry'ahantu hose ariko ubuhamya bwo twumva butuma n'abana bacu bavuga bati burya babeshyera dadi bakangiza imfubyi ziri hanze ahangaha ukumva bahise asumuzuza atarigeze yiba ukumva se bamwise umwicanyi atarigeze yica ibyo byose ahandi Imana ivuga ngo nitwambare umukandara wukuri icyampa umunyarwanda ngo amenye ukuri icyo ari cyo icyampa ngo ukoreshe ukuri nawe ufashe Bayibuli uvuze uti sinzabeshya mugenzi wawe kuko ni ijambo ry'Imana yari kugira ngo ntuzabeshye ariko Imana idufashe cyane kugira ngo ikintu cyumvikane
amen
ngo hanyuma twambare gukiranuka ntabwo twabyishoboza none utazi ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nibyo ritwigisha ibyo by'ubwenge muri make haravuga ngo Yesu aravuga ngo nimwumva amagambo yanjye n'amategeko yanjye mukayakurikiza ngo muzahabwa ubwami ndetse muzajya mu bwami bwawe icyo dukeneye rero ni iki cyangwa icyo twiga ahangahanyuma ni uko izi ntwaro z'umwuka ari zo kugira ngo zidufashe kujya muri rugendo rwo muri iyi si twatangiranye n'indirimbo ivuga nyine ngo umunsi umwe tuzanezerwa tuzagira ibyishimo kubera ko iby'isi tuzaba tubivuyemo kuko mu isi turi mu ntambara ariko ni nayo mpamvu iri jambo rikubwira ngo twambare intwaro zose z'umwuka kugira ngo umuriganya ushobore kumenyesha
biterwa
now it comes back bijyanye n'ibyo kwizera twavuze kandi kwizera kuko kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana kandi kwizera ntizashimisha Imana kandi ijambo kugira ngo nyine twizere nuko twumva ijambo ry'Imana ryashyiriweho kugira ngo ridukore singe ridukondenyinge ritwigishe ariko nyine nk'uko nahoze mvuga ngo pasente igiye kugira ngo wumve ijambo ku munsi kugira ngo rikubahe ubihe umwanya unganiye Imana idufashe kugira ngo ubihe umwanya ukwiriye kugira ngo bidushoboze ngo dushobozwe na Kristo kuko niwe uduha imbaraga twebwe turi abantu ntabwo twakiranuka ariko ku bamenya Imana yabo
buhoro buhoro barakiranuka buhoro buhoro barigisha kandi bakazagira ku by'Imana ishaka. Ntabwo Imana yaguhamikiye ngo nayo no kumuherekeza ubikore, wumvise karakitazi benshi Imana yari gukoresha kandi bagasinga. Iyo turebye abagabo nka ba Daniyeli, ntabwo turi dufite umwanya uhagije wo kujya muri abo bose, ariko Daniyeli yari yariyemeje kudahemuka. Iyo wiyemeje kudahemuka Imana iraguherekeza, ikakugeza n'aho ugera mu rwo inzogo z'intare zicamo buri munsi. Ntabwo turiho ku bwacu n'uyu munsi, turiho ku bw'Imana, kuko iyo bitaba Imana ntabwo bamwe tuba tukiriho. Ntabwo uriya nka Adeline akiriho n'abandi benshi, kandi ntabwo ari ndavuga abari hafi yanjye benshi, ariko natwe izo nizo nzogo z'intare zicamo buri munsi, ariko Imana ikadukicamo n'abana bacu bakabaho. Ntabwo ari ku bwacu, ntabwo ari ku bwacu. Hari amagambo menshi y'Imana adusubizamo kwiringira, kubera ko iyo twizeye irakiranuka kandi ifite imbaraga. Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu ifite ibyo byose byaduha guhangarana na Satani, kandi tukayisenga ngo yaduhaye intwaro zose ngo nikurwane Satani zaduhinda. Ntabwo Satani kurwanya, ahubwo twebwe dushaka kuyirwanya, tukayisenga tukanayirukana, kubera kwizera no guhagarara ku ijambo ry'Imana. Satani ntawe itinya, na Yesu ubwe yaramuteye, ariko Yesu yayisuzuguye ijambo ryayo. Natwe rero niyo mpamvu nabwira umuntu wese utwumva kugira ngo ashishikazwe cyangwa ashimishwe no kumva yashaka kumenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryose. Imana rero itugirire neza kandi itube hafi. Nicyo nifuriza buri wese, kugira ngo dushobore kandi dushoboze gushyira amanga, dushyire ubwoba, ahubwo twimike urukundo. Tukaba tuko Imana bafite urukundo, God is love.
Amen.
Ndumva ntarondogoye, narangiriza wenda kuri wa muntu kuri narangiriza muri Mateyo 19 kuri wa mwana wabajije nawe Yesu wamuhera umutoya wabajije Yesu umuntu yajya mu bwami bw'Imana. Twese dukeneye kujya mu bwami bw'Imana, ari nacyo gituma naza mu ijambo ryo kwizera, kugira ngo uwizera wese amenye inzira agomba gucamo mu buryo
Matayo 19 umurongo wa kangahe?
Umurongo
umurongo wa 16 ngo nuko umuntu aza aho ari aramubaza ati mwigisha mwiza nkora iki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Umwiza ni umwe gusa, ni Imana. Ariko nushaka kugera ku bugingo witondere amategeko. Aramubaza ati ni ayahe? Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati ayo yose narayitondeye, none icyo nshigaje ni iki? Yesu aramusubiza ati nushaka kuba utunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhereko uze unkurikire. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Yesu abwira abigishwa bati ndababwiza ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru, ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo se ninde ushobora gukizwa Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka Amen Amen
uko hari benshi baba biringira ubutunzi nk'uyu nguyu turabwirwa yuko yitondeye amategeko ya Mose ngo ntuzice ntugasambane n'isi mbese ariko kwiringira kuko ari muri ibyo bintu Imana ntabwo itubuza kuba abakire no kugira ibintu ariko ibyo bintu byawe urimo ubirimo ubibonamo ese byaba ari byo byasinzira Imana ese uzi ko ari Imana yabiguhaye ese uyu umugisha warawukuru aha rero nyine tubona ko Yesu yamusobanukiye aramubwira ati ibyo byose ngiye ntanga n'imisoro ngiye ndetse muha n'abantu byose byose sinsamba na sinkore iki sinkore iki ariko amubwiye ati ngende ugurisha ibintu nk'abakene ni bya bindi natangiriyeho mvuga ngo hari ibitabo bibiri hari icy'ubugingo hari n'icy'imirimo kandi ibyo mbibiruzuzanye ibyo mbibiruzuzanye uyu rero yagiye ababaye afite agahinda ngo bamubwiye ko imitungo yayitanga imitungo twabonye babandi bavuga ko imyitsi ari abasi n'abimukira ntabwo batinda ku bintu icyo Imana yishimira ni uko ibyo ufite ubinezezwamo n'abandi ejo twabonye ubuhamya bwiza ibyo ufite ubisharinge n'abantu ubwo bukire bwawe ubugabane n'abandi ariko niba uvuga ngo abantu benshi wigisha ikintu cy'imirimo imirimo gusa ukumva ngo urakora kugira ngo bakumenye kugira ngo bumve ko ukomeye ufite icyubahiro witwa perezida ngo ubigenge ibyo birahagije umuntu aza yikubita hasi akihindura imana ye ibyo byose ni ubusa imbere y'imana imana idufashe cyane abigishwa be baravuze ngo tugire dute urabona nabo kubihirwa ngo dutena niho uzakizwa n'indasi imbere y'abantu ntibishoboka ariko imbere y'imana birashoboka pawulo niwe wavuze nyine ngo dusezera na kristo duhe imbaraga ntabwo twebwe twakwishoboza ibi byose nyine hari uvuga ati ibyo ni ibintu byanditse by'aba bandi batagira barekere nta n'ikigenda cyaje kugurumba ibyo byashoboka ariko ku usenga imana kuri wa wundi navuze ngo abamenye imana yabo abamenye imana yabo birashoboka kubaho mu byiza kandi byinshi kandi bakabibanamo n'abandi neza kandi bakazava muri iyi si badahemuka bakazava mu isi bagasiga izina ryiza bagasiga izina umusozi ryiza rizavugwa bene uwo muntu nta nubwo aba yarapfuye aba ariho kuko n'ubundi haba hapfuye umubiri ibikibaho ukayumva na hano mu isi ndetse no mu ijuru bahava imana rero idufashe cyane kugira ngo tujye gutsinda ku by'isi cyane kandi noneho dukiranuke bambare ukuri ingofero y'agakiza ntisizeho kandi noneho tugire ubwo butumwa bwiza ijambo ry'imana ijambo rero ry'imana rigwire muri twe kandi dusengere na kugira ngo ibyo byose twifuza gutwifuriza n'igihugu cyacu bizabe turere imana idusabire twese ni ugukiranuka ni ugusenga ni ugukizwa no gusengera kiriya gihugu cyacu kugira ngo nidukiranuka imana izadukiza kandi izadusengera kuko nta bibi biramba igihe kiragira nyine na Nowa yagiye kubaka iriya nkuge imana yamaze gutanga cyansi ihagije abumvise irabasiza kandi Nowa n'umuryango we nubwo bari kamenye yarasize kandi hagati uza abandi basa irongera rimagushya imana yo kugirire neza ndumva ntarondogoye arayo magambo nari mfite nta nimbaga ko uzayumva akahita haza amufasha akamwubakira kwizera
amen amen
haleluya niba hari icyo wakongeraho ntarondisha twize
aya ntacyo gusa kwizera nicyo twese dukeneye kuko abantu bagiye bagira ibibazo mbere hose no mu gihe Yesu yari kumwe nabo ndetse n'abigishwa be hagiye habaho ibibazo biturutse ku kwizera guke Yesu ntiyasibaga kuba cyaha babwira ati mwabafite kwizera gukemwe ariko yaba twagiraga kwizera nkuko babivuze kuzuye kudakebakeba kudaca hirya no hino ni ukuri hakorwa byinshi cyane ariko
nk'akavuto
ka sinapi uko ni ukwizera guto cyane ni ukuvuga ngo nta kwizera tugira rwose niba dusabwa kugira kwizera kungana n'akavuto ka sinapi gusa nabyo bikaba byaratunaniye ariko Imana ishimwe kuko Imana ishimwe cyane kuko iyo tuyegereye kandi tukayisunga muri byose iratuzahura ikabidufashamo kuko niyo dutezeho byose kuko twebwe twamaze kugurwa no gutwarwa n'ibyaha ntacyo turi cyo yaba ikintu cyitwa kwishyira hejuru cyatuvagamo tukumva ko ntacyo turi cyo tukicisha bugufi nicyo twese dukeneye twakwemera kwegera Imana tukemera kuyisunga ikatuyobora ariko mu gihe cyose tukibwira ko hari icyo turi cyo ko hari icyo dushobora kwacivinga twebwe ubwacu ntacyo tuzageraho nta na gitoya
nuko ubwibone kandi Imana ni wowe twizeye ibyo tuvuga byose n'ibyo dukora byose Imana twizeye nk'abantu ntacyo twakwishoboza ikijambo ryawe ryakubwiye ngo ku bantu ntabwo bishoboka ariko turi mu bintu byose birashoboka Imana naho kuvuga Imana ubwo bwibone ushake waburangiza ariko icyo dusaba ni ukugira ngo Imana abantu bagire ubushake kuko Imana ntawe ushyiraho igitugu kugira ngo akunge ahubwo twese waduhaye kubiri kugira ngo Imana twakire agakiza kawe k'ubuntu kandi ugendane natwe ukugirire neza rero Imana ubwoko bwacu bw'abanyarwanda dusengera cyane cyane igihugu cyacu Imana wowe ikitubangamiye urasizi kuturusha kandi Imana agahinda k'abantu bakabona turakwinginga kugira ngo Imana agahinda kabo ugahindure umwete wo kugira ngo bafate mu maso hawe babone agakiza kawe Imana bashobore kubabarira na Mana kugira ngo buri muntu yite intungane atunge urutoki mugenzi we Mana
amenye
koko twarasumuye twese twarasumuye ariko Mana ikibabazo ni uko ntawemera ko yasumuye ahubwo ashaka kugikurira indi basubize rero Mana kuko ijambo ryawe riratubwira ngo twakiriranye ibyaha basengera abanyarwanda Mana abazi neza Mana ko bagize uruhare mu kubabaza bagenzi babo bashobora kwakira ibyaha Mana bihano Imana uzatubabarira kandi uzarinda igihugu cyacu turakwinginga Imana kuko tuzi yuko umuntu umwe ashobora guteza ikibazo igihugu Imana twarabibonye muri Yosuwa gatandatu ubwo Satani Imana yakoraga icyaha maze intambara ikabananira kandi Yosuwa yaranishaga igihe cyose n'ubu rero Imana dufite abatumye Imana batuma igihugu cyacu gikomeza kugira uburinzi gihora kimwe n'ibyuma biva mu miryango turakwinginga ngo Imana ubushobozi bwawe Imana turakwinginze kugira ngo ugire abo ukoresha kugira ngo habe impundu ikigaragara kuko urabikije Imana na cya gihe yari yavugaga ngo nusigaye wenyine wanamubwiye ngo usigaze ibihumbi byawe birinze Imana n'ubu turabizi ko mu Banyarwanda hari abo bashobora kuba Imana bakiri inyangamugayo n'uko tureba nk'abantu tukabona nta n'umuntu tugisigaranye ugutinya nk'icyubahiro ariko Imana wowe urabazi abo ugahaguruka bakayitabara Imana nk'uko nk'uko wabwiye wakoresheje Moridekayi na Esiteri Imana bagasigara mu bwoko bwabo nk'uko Imana wahagurukije ba Debora bakaba abajyaga nyakuri Imana ubushobozi n'ububasha gushaka ko uri Imana idahinduka kandi
Amen.
Turasenga ngo mu gihe cyawe gikwiriye Imana utabara Abanyarwanda kandi tuzabyishimira Imana ndi umwe mu bazagushima Imana ko mbisenga igihe cyose turasenga Imana ngo ukoreshe bose babyifuza kandi babishaka mu mwete Imana kugira ngo igihe kizajye gisubize dushime izina ryawe
urakoze
rero kuri aka kanya waduhaye urakoze ku garagi ikomeye urakoze ku magambo twashoboye kuvuga nayo twavuge nayo Imana yavuze neza yavuguruwe kuko Imana twebwe turi abantu turakosa ariko Imana nta kidakora neza Mana turagusabye rero ngo uduhe umugisha wawe duhe umugisha n'abo bakoresha iradiyo n'iradiyo y'umugisha kubera Imana kuba yashoboye kugira ngo amajwi yacu ashobore kugira icyo avuga ku bwiza bwawe
Amen.
Urubyaro rwacu ruri hirya no hino ngo uruheshe umugisha kandi ukomeze kubirinda inyabya ya Satani twavuze kuvuga Mana urakoze rero Mana kutwumvise ishimwe n'icyubahiro ngiye kukizamurira byose mbisenge mu kwizera bwa Yesu Kristo umwami wacu
Amen. Amen. Haleluya.
Haleluya. Amen.
Abandi bafashisha bawe Come and save us, 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 save us,